kochi kitanda naichumia.
Ase banjuka tu, nasema tena banjuka tu, bila kujali banjuka tu.
KF Entertainment.
Yeah, yeah.
Penda kitu kabia na kukia toko kukua na dani mekuibia, yeah. Masho miupiga kwa mamita, yeah. Na bado jiwa semu na pewa gama mia,
yeah. KF, don't KF.
Do this. Drinks na mayengza, drinks na mayengs kwe gamu. Sini kona drinks na mayengza, drinks na mayengs kwe gamu.
Ya bali na life man.
Situ kona drinks na madem, drinks na madem kwe gamu.
Kwa widi, kwa
situ kona drinks na madem, drinks na madem kwe gamu.
So we are coming with a force, yeah. Blessings we are reaping, we coursing on full.
KF Entertainment.
We gonna rise and boast. Yeah, we give thanks like we need it the most. We have to give thanks like we really supposed to be thankful. Blessings all for me life and my thank God for the journey. Blessings fall by my right hand. Bust a toast to the friends we take off the load. One time did sit down in a class and we voted. Only said the road and we go on with the road.
Hype KS.
Third form, me say me me try a thing. And you know it formed out to be a fire thing. Now up on stage with chronic say I sing. Yeah, see me all diggy soon get the higher ring. Like hello brother, me say I had to shout ya. Saw your poster, spectacular photo. Keep it burning, yes, that's the motto. If me the butter pass through your shot. Yeah,
Mimi kani beat na ua, mimi kani shash na jua, mimi kani vajonya nua, kani sape na fua, kau jui utajua. Mimi kani beat na ua, mimi kani shash na jua, mimi kani vajonya nua, kani sape na fua, kau jui utajua. Sina pressure kani manzi na jua, kani date tunadishi ata yego pasua. Sina pressure kani for me nakua, mejipini na waroro wanapenda chafua. Attitude kaya madha karua, kani meeting itabidi umetuma barua. Dustbin ni mapako za shua, na unashanga mbonu fati tuma demu wakishua. Kani ngori na jificha karura, nina shimo mingi manzi ata kuliko sungura. Chenja mbao eneza shika metura, chorea sambu metengenezo na nyama ya chura. Ay.
Nai wake
Mimi kani beat na ua, mimi kani shash na jua, mimi kani vajo na lua.
KF.
Na sioni kosa msupo si stress. Kama rene kisha basi unipe. Najue ni diva last money spend. Hata kani mita Mr. Bagain. Yeah, na sioni kosa msupo si stress. Kama rene kisha basi unipe. Najue ni diva last money spend. Hata kani mita Mr. Bagain. Game basi pale Instagram be. Bena penda sana izoma. Pale Instagram be. Bena penda sana izoma. Yani pale Instagram be, bena benda sana izoma. Yani pale Instagram be, bena benda sana izoma.
Napenda izoma. Nanilenga na umevai luku tu. Nadai wifi geja na zuku tu. Nakudiem walai unadai nuku tu. Ukipita nkawe wacha juju. Boy child ashara usha duduju. Sponsor ashara usha joduduju. Nakudiem walai unadai nuku tu.
Tuto akufiti shikisha njugu na njiti. Shh, shh, cheki bro, washa shasha adi moro. Shh, shh, bila teacher kuna shule kuja daro. Nyanya shh, puff puff. Shh, shh, orosho, piga shodol kuna giza. Shh, shh, ziki nice, tuji nice uweki story. Shh, shh, kata maji pia shada legalize. Pali insta double tap, depo game itself.
Nasi kosa msupo si stress. Kama rene kisha. kisha basi unipe. Naturally diva, last money spend. Hata kani mita, Mr. Bagain. Gena si unikosa, msupo si stress. Kama rene kisha basi unipe. Naturally diva, last
Super
money
DJ
spend.
Hype, KS,
hata kani mita, Mr. Bagain. Kima si pale Instagram me. Pena penda sani zuma.
She's on fire, oh yeah. We on fire. Nikiwa na yeye ni kubaya.
kuona na we wana guaya. Bad girl, she's on fire.
Yo, baby, si yo gope karibia baki baki. I love you when my baby me and you with my shito shito. Na filo meti beba apo yuma waini waini to. Mzuko meni shuka bana lotamu. Kasheshe nyingi miwa gasipendi. Ina ganji nyingi uneza tusipendi. Bad girl, si upata na tu weekendi. Na kila nikicheza anadaya endi. Anadaya na hari kuni mari. Lakini anadaya kuko ya mahari.
Na mshuwezi ikifika na salari. Anadaya nitu kitu ya mshuwezi.
Alpha mwana mtule, chief mtoto webuye, yeah, yeah. Main switch, hey. Squeeze ukikosa na mna marafiki wana kutoroka. Shida ni kibao, tumeshindwa hata na kufikiria. Na kwa wala tujasoma, kazi ofisi kwetu ni noma. Lada tuwai vibarua, tuchape kazi ndo tupate unga. Ila wenzangu hiyo isifanye, tuchoke kwa njia. Tumombe Mungu atuongoze, tusije anguka. Kila siku, tunajaribu kupanda ngazi, tunateleza. Majaribu, yamejaya na tufanya, tunasononeka. Wenzangu tusiogope, Mungu anatengeneza yote. Tumombe Mungu atuonyeshe, jinsi ya kusonga mbele. Anajiweza, oh, hatu alionazo jatosheka. Chochote Mungu amekupa, oh, kama emoji tosheka. Mbona tunamuruhusu shetani atulete tamaa. Wenyewe kwa wenyewe tu tunaanza kunyanya sana. Tumombe Mungu atuongoze tu, shetani asilete zake utu. Atuongoze tu, kila kitu itakuwa sawa. Ngazi tunateleza, majaribu yamejaya na tufanya, tunasononeka.
Mwenzangu tusiogope, Mungu anatengeneza yote. Tumombe Mungu atuonyeshe, jinsi ya kusonga mbele.
Aste, aste, songa na biti mama. Tingiza tu kidogo kama umeinama.
KF,
saba mama, kami ni mesi mama. Mbona nitesa mama, inaniwasha. Navo songa faster, inanifanya. Mimi napagawa, nina safa. Navo ipapasa, nipe maji. Mama nipe dawa, go slowly.
KF Entertainment.
Enda pole pole. Mama please ebu go slowly. Tende pole pole. Go slowly. Enda pole pole. Mama please ebu go slowly. Tende pole pole. Focus with the beat, mommy, move it with the tempo. Your body please me, I take you to the tempo. The way you run, you don't make it to be simple. The way you tease me, na smile like a dimple. Acha maringo, mami mini gringo. Kata kiuno, mami la da tingo. I got the sauce, mami, yeah, I got the fimbo. Chaba idos, mbaga yandige ka wimbo. Her body pretty and she beautiful. Her body juicy and she edible. She is a fine girl, little boy. Forever mine, unbreakable. Aste, aste, songa na biti mama. Tingizi tu kidogo kama umeinama. Nambari saba mama, kami ni mesi mama. Mbuna nitesa mama, inaniwasha. Navo songa faster, inanifanya. Mimi napagawa, nina safa. Navo ipapasa, nipe maji. Mama nipe dawa, go slowly. Enda pole pole. Mama please ebu go slowly. Tende pole pole. Go slowly. Enda pole pole. Mama please ebu go slowly. Tende pole pole.
Oh baby, mwezako mina washwa pabaya. Kiucho kozi, ukini gusa gusa mihaya. Watu mtoko, mihogo bichi koko. Nideke ze kitoto, kachumbari kwa kiwiko. I wanna be solo, na unifanye utakavyo. Baby give me some more, ziteke zangu isia. I wanna be solo, na unifanye utakavyo. Baby give me some more, ziteke zangu isia.
Aibu, love,
Lufa,
Aibu,
God.
rumba.
Hype KF.
Pasuwa na misamba bila kuyumba. Tingisha iyo dhuga. Yeah, yeah, yeah. Said if you didn't know, now you gon' know. Who the bad girl with a killer man flow. Takunja bunda mami gongo. Na fosi kiki katia mna bando. Hey. Stua jati one time. Shaku shaku one time. Soko soko one time. Galelelo one time. Stua jati one time. Shaku shaku one time. Soko soko one time. Galelelo one time. Ase banju katu. Nasema tena banju katu. Bila kujali banju katu. Sao shida banju katu. Ase banju katu.
Angeli, Angelina, you cool my temperature. If you call, I go come deliver. I look for your hand in ever. So now me, you could love forever. I'm a cocky, no feeble letter. I'm a Angeli, Angelina. I'm a Angeli, Angelina.
Hey, hey, hey!
Oh, me, y'all down. Anytime when I see you for the club or the television, your body. Sure you know no safety when you carry 50 kilos on body. You know I feel a vibe, you feel a vibe. So baby, whine upon me, yeah. And I know you shy, but it's cool when we're making love. On the low, on the low, on the low, on the low, on the low.
KF Entertainment.
I look for your hand in a bag.
Professional, waku handle the way you take me to the angle. When you human being, I'm an angel. If you want to my heart, oh, I'll give you baby carry go. Kidogo changu ndo chako, ongeza njonjo madogo. My sherry koko, kwa baridi nipe joto. Kisha tupate kimoko, babu bibi kuwa noto. My sherry koko, kwa baridi nipe joto. Kisha tupate kimoko, babu bibi kuwa noto.
Para na we, para na we.
I want to see you dancing.
Para na we.
Lina dondoka. Hivi unakamota. Panga boy changa JJ yokocha.
Wanamaliza.
Pretty girl, nasty. Nitasema sorry nikimbeza. Hata kama nyuma umepigwa basi. Sura mbaya dawa ya kemeka. Uwe kiwembe, takula kiporo. Nimesha panga siki mkasoro. Kirembe, uwe mororo. Kama huna shepuva.
Sauti nyororo
KF, KF.
Mususu ya sorondomboro. Na bandoletu la buku. Twa beluzi paka tumoro. Mambo iko huku. Penzi twalila kwa soro.
Anipelekesha msobe msobe. Kama fuso la panda mlima. Na nilivyo fundi kuchelewesha. Kobe kobe, simpidu sko nzima nzima. Mkoroge sumu mune, mwenye vijiba vya roo. Yata watoka mapunye, mumwe kwa shako. Tena wavimbe na wanune, ishapua yako. Itafune imu mune, ifike kunako. Oh baby, kushika diuno, tam. Niku chum chum, tam. Kikukumbatia
tamkolea.
kuona na manwa na haja. Baby, na kuwaga kitoto nganga. Tell me, nikipita kupa mawazo. Oh baby, katina kutunuku mia mia. Kwa kitomi ni kandei, kwa moto baridi si kandei. Kama ruba ni kandei, tuwe wote. Ah, come baby, come baby. Sumari kwa nyundo ni gongei. Oh, Monday to Sunday, I love you.
Oh, basi, iyo kote. So kwa bedi kwa kochi, kitanda na ichumia. Iyo kote. Kiona kwa juu, chini naizamia. Iyo kote.
Sungura nipe karote marage sijazoea.
Iyo kote.
Na kunja kote na vandisha mori na chichi mena.
Oh, yeah.
Don't go, I'm good time. That is my number, I'm good time. Come on, nyama, I'm a kind. Unafanya nina baki, I'm a buy.
I said tonight we are dunda.
Dying.
I said my girl we are dunda.
Dying.
I said tonight.
Tonight we are dunda.
Today.
Dying.
I said tonight we are dunda.
Dying.
I said my girl we are dunda.
Dying.
I said tonight.
Tonight we are dunda.
Oh yeah.
Dying.
Na kanyama umedunga.
Dying.
Tonight we are dunda.
Dying.
I said tonight we are
dunda. Tonight we are dunda.
We are dunda.
Sato magida, nimeingia club hivi. Na kuna dema na kabiz. Kwa phone kana ita kabiz. Kwani mama, what's up bana? Nika mshona itwa King Kaka. Na kuna vile umeni bamba. Wait a letter, na ulete bill hapa. Akadai kwani you think I don't jua you. You can tell my friend who nyima diu. Izo ni rumors ma, wachia gazeti. We kwani kunwa in kapeti. Tonight I'm baby new kaki beti. This la lays my design me bana. See we kunwa and enjoy the night.
Shika tike main baby pick a bike. Blows in my whiskey na pick a bigger light. Na vile kuna go everything is alright. Everything is alright.
Goti kanwa nomo basi Toka ghetto neza chizi nkupeleke adikile. Shigi shigi be out of 10 kula 10. Mwenye chuki na wembe jo zaidi ya counter wape.
KF, hapa
mtasi ni uman kastima. Pana fora msupa kame kosa figa. Na anki tupa wantu wa shajipa. Yani ya mana gali si ubombastika. Shai lamba, lulu, lamba, lulu, lamba, lulu, lamba, lulu, shai lamba.
House is warm and it's getting hotter. My selector's here to suit your heart desire and set your soul on fire.
DJ KF.
Mais comment ça? Le monde est type. Tu croyais quoi? On serait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta katana, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta katana, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Tu penses à moi, j'pense à faire de l'argent. J'suis pas ta daronne, j'te fais pas la morale. Tu parles sur moi, y'a air. Crash encore, y'a air. Tu voulais m'avoir, tu savais pas comment faire. Tu jouais un rôle, tu finiras aux enfers. Dans son Nakamura, je l'ai couché. Le jour où on se croise, faut pas tout faire. Tu jouais le grand frère pour me salir. Tu cherches des problèmes sans faire exprès. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta katana, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja.
KF, KF. J'suis
pas ta katana, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu te sors. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre,
abacadabra, yeah, yeah, then you're not. You and me thought it was more than just a thought. Held the gun, pulled the trigger, took a shot. Missed your heart and it must have been a hit shot. Abacadabra, yeah, yeah, then you're not. You and me thought it was more than just a thought. Held the gun, pulled the trigger, took a shot. Missed your heart and it must have been a. What, I ain't here for money. Ain't here for the tequila shots and the whining, yeah. Doesn't mean you could call me honey. And I'm the love and every instant you're on, yeah. What, I ain't here for money.
This is an emergency. Someone call on la baby gorgeous. I'm burning in energy. Baby, I'm all over you. Kila kukicha si badiliki. Uli ni chengo kafunga na bao. Nasoma kama gazeti kwetu getu. Maripa pampa wanataka deti. Ni wape number, me I'll never date again. Your love I can't betray. Kachupa nimeshika kila time. Machungu moyoni nikingoja.
Kf kila time.
I'll fight for your love like a soldier. Oh, nigga.
Oh, 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 oh. Them time year pass. Enemies.
Reality manual.
Guliwana. Omukwano wa guliwana. Baby guliwana. Omukwano wa guliwana. Wana.
Yeah.
in a the tight off. And the way you bend your body up, girl, you a man ready.
Kajoto, chapo mwendo, boga manyanga. Pesa ya Simba leo na bet kwa Yanga. Kisanga, majanga, vita ya bunduki weona kujana
panga.
Utamu wa tobo ni kutoboa, mashine isage na kukoboa. Kisi cha kukata dodo ni shakinoa, mana sito maliza kwa kudonoa. Slow down, punguza pupa, huyu mpe yule snitch tunamluka. Rasta bange, chaga duka, saya take kulinda squeeze ya nataka kusuka.
Chica mbere, chica mbere, mbere kwa mbere, mbere kwa mbere, kuko kisasa wende kwa manati, unalia njaa wenzako mambo safi. Overtake it, unavuta shati. Etu mefilisika kisa pale kati. Utaki kuoga, why uvue nguo? Ukitaka lala nje poteza
funguo. Na utamu wa tobo ni kutoboa, mashine isage na kukoboa. Kisu cha kukata dodo ni shakinoa, mana sito maliza kwa kudonoa. Mwendo wa chuma na cheche, woga kitete, nuna wa cheke. Waluko
Combat Records.
Wanatazama tu na vyo make dollar. Wachawi macho juu, macho juu, macho juu. Cheki na kupembea, Nairobi na Mombasa mina pembea. Hold up, cheki na vyo pembea, downtown, outtown mina pembea. Hold up, so ni cheki na vyo pembea, Nairobi na Mombasa mina pembea. Hold up, ni cheki na vyo pembea, downtown, outtown mina pembea.
mina pepe Nilidecide kusafiri Nimetoka mbali so siri Nikasema spizi go giri Watajua hawajui watakunyo mara moja mara mbili Sina time mina saka shilling You feel me? Na wacheki wananguka mina penetrate Wakishtuka wanacheki mina celebrate The old school MFA Nabidi mejipango tadari mna end the days So of course the dinyani paka kunda My niggas who can trust you can do that So salute kwa mabunda mambasani mashinani Nairobi na kumendoka Kwa mbali we Na bado tulisunga na safari we Hatuna kwenda mbali we Na bado hatu choki na safari we Wachawi macho juu kaona watch hora Wanatazama tu na vyo make dollar Wachawi macho juu, macho juu, macho juu Hold up, so ni chiki na vyo bambea Nairobi na mambasa mina bambea Hold up, ni chiki na vyo bambea Downtown, downtown mina bambea
Under me rum, baby, you want go see the long gun?
Where you run go?
Stepping at the place, everybody them jammy jammy.
Come come, girl your body come come, eh eh. Where you whine and for me, oh? I swear your body come come, eh eh. Girl you make me wanna call the police, oh.
Girl you know I'm a tune. Like more than she wrote. Say my baby no one like you. Say my girl like more than she wrote.
Call me the continental boy. Me lean back, say me not talk much. If you do got a lot to the beat and swap, girl. Twist and bend it in at the dance floor. Big girl back bigger than King Mandy. She like the way me step in and me give on G. Big girl not regular, she VIP. She call me King when she see me. You, the kind of girl where you rock up on a day. Anything you want, we got it for you, baby. You a pretty girl, come give it to me, baby. You know it's King and Bambi, yeah, yeah.
Yeah, your body come, come. Where you whine up for me, yo? I swear your body come, come. Oh, oh, come, come. Love the way you bend it for me, yo.
Girl, you know I'm a team. Like more than she wrote. Say my baby no one like you. Say my girl you like more than she wrote.
Everything girl tell you bad, 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 bad. Up in the dance you know you whine and work. Oh what a calamity, what a bomb blast. The man them love it cause you line and work. Me love the body and me come back again.
You love
boss. Like a dog yes me come back again.
Me a boss.
The general never comes back again. Tell the DJ pull up and bring it back again.
Come. Yeah, your body bad like disease. Come. You make the man them say what is this? Come. When we pull up in a brand, you make them be. Pop it, you look it very, about the ranking like a bitch.
KF.
Reliento de tu rey, reliento de tu rey. O sea que la hice. Kiume chaki chaki peke, kiume chaki chaki peke. Yani figa nane kamili. Tena magana na bisha, kwa usiku na mchana. Washikata na wasani, oh. Mimi na mlaumu mama, ya kuloriti matatizo. Uzuri wako swa sayari, oh.
Tadani sama bani Tabasamu kamtoto beti kialo wakismile. Oh, nitadanganya kisema sija kutamani Ana mashawuzi kabuda Kiuno chake fera Ziko mzito sana Mina shino katutula Ana mashawuzi kabuda Kiuno chake fera Ziko mzito sana Mina shino katutula Oh, you got me in love, love, baby. You got me in love, love, baby. Oh, I'm so in love, love, baby. Oh, you got me in love, love, baby. Oh, Kenyan girl. Oh, yeah. You are my number one girl.
Kenyan boy.
Oh, Kenyan girl.
Yeah, need to keep on going. Yani toto kiboko Yani toto kiboko
KF
Ana bonge la nundu Akitembea wendo wake aste aste Rangi yake kamzungu Ukimuona lazima ya kudondoke mate Anavyodatisha madonga Na mabaro baro Ukijiliza eti unataka pona Mpaka uonge majero jero Toto high class Nyele singa singa kimanga Yani working class Bila kusita nango wananga Yani mtoto high class Mele singa singa kimanga Yani ni working class. Bila kusita nango wananga. Toto kibogo, kibogo. Uyu mtoto kibogo, kibogo. Yani kibogo, sijamuona kama ye, yeah, ye, yeah, ye yeah. Yani kibogo, sijamuona kama ye, yeah, ye, yeah, ye yeah. Yani kibogo, sijamuona kama ye, yeah, ye, yeah, ye yeah. Yani kibogo, sijamuona kama ye, yeah, ye, yeah, ye yeah. Yani kibogo, nitadunga suti na tai. Nimfate ni mnongoneze. Mwambie yendo na dai, ananipa mima wenge. Toto laki nai, robari. Uswazi kote yendo metawala. Sioni noma yani mbona sobari. Hakinipa sika time inakwala. Figa kamjaka yani bala. Nyuma, rigi rigi. Kwa shanga kiuno ninasimama. Wima, pakalfajiri. Figa kamjaka yani bala. Nyuma, rigi rigi. Kwa shanga kiuno ninasimama. Wima, pakalfajiri. Mtoto high class. Nene singa singa kimanga. Yani working class. Bila kusita nango wananga. Yani mtoto high class. Nene singa singa kimanga. Yani working class. Bila kusita nango wananga. Toto kibogo. Kibogo. Uyu mtoto kibogo. Kibogo. Yani kibogo. Sijamuona kama ye, ye, ye. 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 Yani kibogo. Nato katika shiro. Kuma olivyo shona, doro. Niki kupata, wagodoro.
Kibogo.
Nato katika shiro. Kuma olivyo shona, doro. Niki kupata, wagodoro.
Kibogo.
Yeah, yeah. Yani kibogo. Sijamuona kama ye, ye, ye. Yani kibogo. Sijamuona kama ye, ye, ye. Yani kibogo. Sijamuona kama ye, ye, ye. Yani kiboko.
KF Entertainment. Finest. DJ Hype KF.